foto laso e didi labi didi yesu batani labi didi gotol ya jungol ko moy danyaado fu do fuddira lawngol du law hoyungol nyimbe fu gidi lawngol gambe bada kallu be don keba so birabe kallube kango woni lawon seydam hati mode lawngol seydan e yite e majjere goni tum lawon bilingol woni wakati neddo fuddi gam o tokko yesu kangol woni lawon wodungol yesu do yada e ko moy to kidongol fu lawngol do yara ha aljanna wala kita gam yesu e hore mudun jabi kita ko moy fu subana hore mudun ngol o tokkata yajungol ko bo bilingol.